bazokukhathaza mathungalali sebenza ingabe bayayazi imizamo yakho uvuka wathula insulu ezinyebezi. Oh,